a dedication to you. It's a dedication to guys like you. Remember, in every peaceful nation, there's a strong president with a noble character. Kutabiremu, kubuze nebibuzo obyeddiremu. Mukulu Ssebo nsaba tusse kimu, tuwone obuswavu kale. Bine bwanga muzanyira mwe mulina abaana bo. Walitamira nebyamu biyita bibyo. Naye kati gw'olinga agamba nti ebiri wano kati tokyabyekuya. Siganye gwe mukulembeze era gwe bosi kale. Tomanyi byakubuza bibuzo kale. Naye mazima muli kiruma ng'ensiyo gye bagyolonze bwe batyo. Bwe babeera bakoye muzeyi baveko besotinge bamunange bw'otakikola obaotegeeza nti Uganda yonna yonna ogisaddaase mwe abafuzi abalemerako mwegenderezenga nyo ensobi zammwe kubeera bagife betulabye ng'ensi zaabwe balese bazoonoonye banayo bwe babeera bakoye muzeyi baveko besotinge bamunange bw'otakikola obaotegeeza nti Uganda yonna yonna ogisaddaase mwe abafuzi abalemerako mwegenderezenga nyo ensobi zammwe kubeera bagife betulabye ng'ensi zaabwe balese bazoonoonye kyakutonda omufuzi oluusi buwoma boyi bweno yagala bakutwalire ku kaliba naye ng'omukulembeza yagaliza eggwanga lye ebimu lino byeresanye oluusi tuba n'enkume lino ery'obumundumundu mukebe kyanga nga mbatokosayi bakyali bangi betulabyeko gwejjukira Gaddafi Ssebo nobwo obumundu bw'olina boyi bubeera bukulobesa gwejjukira ku Saddam zeyalina ewaka kusaba tobwesiga ate naawe omanyi bwegiwunya tebukutasa Ssebo bannayuganda obalaba nga baana abato naye bwe giriwunya ye gwalifuka omuto olituuka n'okukaaba ebikuswaza mu bantu ngoyanjalangalo tingenje obwana bwange kalake ne buso obuto bukulire mu ggwanga erijjudde emirembe kubanga mu mazima muli kiruma ng'ensi yo gye bagyolonze bwe bati banayo bwe babeera bakoye muzeyi baveko besotinge bamunange bw'otakikola obaotegeeza nti Uganda yonna yonna ogisaddaase mwe abafuzi abalemerako mwegenderezenga nyo ensobi zammwe kubeera bagife betulabye ng'ensi zaabwe balese bazoonoonye mazima lowooza ku baana ba Uganda abaliwo abaana ba Uganda eriddako ekitiibwa kyo ng'omuzeeyo kisudde amazima gwe bwe weesika abantu fena fena kusite wali atuukiridde bingi ku gwe naawe bye basirikidde naye ate muzeeyo suukiridde kale toswala Ssebo bannayuganda bawulidde bingi naye ne basirika obalimbye ennyo ne bakuleka ne bobi gwe basuubira obbawo essanyu ate naye omulabye ennaku gwe bwonyiiko yanguyirwa okuvuma kabambyo kasamba n'okakuba empisa ezewaffe batugaano sikola kyobola bamaaso tukwekese bannayuganda bakwagala nnyo ne bakwesiga gwe nosuubiza n'otatuukiriza ne batafayo bannayo bwe babeera bakoye muzeeyi baveko besotinge bamunange bw'otakikola obaotegeeza nti Uganda yonna yonna ogisaddaase mwe abafuzi abalemerako mwegenderezenga nyo ensobi zammwe kubeera bagife betulabye ng'ensi zaabwe balese bazoonoonye.